to kiss, baby.
Fananisha kuwa nawe umebahatika. Ukienda mbali watanizika. We upepo bali mimanukato mwili. Nikuache kwa nini mama wewe. Wanywe dawa kwenini. Sikuache nyamini ya ni wewe na mimi.
Drop, drop,
hey.
Up, up,
hey.
Shop, shop,
hey.
Oh.